check.
Sometimes I bring back to your line, oh. Sometimes I never stop wish you well, oh. Sometimes.
Hey, nakesha na mawizi makomoni, tungiganja na mapipi mfukoni, sigareti na mimoshi jikora kuni, simzi kipigo mbona lizo wanekani. Life mami boo, sometime na kuwa biz girl. Umeni kill man, umeni shoot shots girl. Umeni kill mother to A1. Hey, nakumbuka zile time, smile na kicheko nikipushi kwako utam. Never mini wako unafika, minafika nikipushi utamtam. Akili na ina lose yani anytime. Nakesha na mirungi yani sometime. Umeni mada yani anytime. Hey, kwako kingia mlango na funga, teje na madawa na sindano na kudunga. Kyota na kinda miungurumo kama kunda, unachutama na kupanda kama punda.
Aina kama ujuzi na kupanda kama punda.
Sometime I bring back to your line, oh. Sometime I never stop wish you well, oh. Sometime.
Na fresh mind, lakini bado akupicha.
Wivu ndo upendo lofanya kakuficha.
Kosa la kuhendo mbaka kwa kinukisha.
Sio wa mapengo umefit kwa maisha.
Piga namba nane get and dance so amazing kama sai. Ulivo nivuluga mimu zako siji wezi, I can't you lie.
I remember you are devil so natural love. I remember you are sexy so beautiful
girl. Sometime I bring back to your line, oh. Sometime I never stop wish you well, oh.
Sometime.
Old Vibe Music.